kitinishira majungu, hakuni nyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Sakara ti agenda, siri agenda. Sakara ti agenda, siri agenda. Never, 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 never know. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara. Kama defender, nitangangana ngangana rararara. Kama defender, no retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema nitangangana ngangana rararara. Kama defender, no retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo.